Mesh.
I found love. I see on my pansy. This is magic. I found love. Hata kueleza siwezi. This is magic.
Hizo I love you too. Tushavuka mipaka. Kakunipenda unanipenda tu. Na wala sina mashaka. Breakfast in the morning. Unanipa supu matata. Twende wote jikoni. Siagi bread nimepaka.
You in my heart. Nakupenda zaidi. Nuru yangu peke. You are all I want today.
Oh, hold me tight. Nakupenda zaidi. Weni wangu peke. You are all I want today. Popo, kalale nacho kidalipo. Do it for me, nirudishe utotoni.
Popote polipo, pembeni yako na minipo. Sikomi, nirudishe utotoni.
Kwanza ukiacha love, sini marafiki. Nisogeze uo mkono ni ushike. Wazibanji ya tupishe ya nyuma shasao. Kwa mikiki mikiki eh. Wendo mefanya nifike. Leka kwa ya ya chibite.
You in my heart. Nakupenda zaidi. Nuru yangu peke. You are all I want today.
Oh, hold me tight. Nakupenda zaidi. Weni wangu peke. You're all I want today.
Popo, lipo pop. Lipo pop.
Lipo pop.